Kubanga nze buli bwensi mu mwebiza ddala taligaana. Olabana vayina vapawe vesisa Wivanda baba tono zarafu Na ye watia kwa bata ino kumfuna manyandi jisuka Ijono jijama jomu timo wange Jandese ukwatula mumwe Jokanga narumiru wakumu wabanji abakaba Kanzireko kuruda lwa kazi jengkola na yuka tinsuza kuhunkenge Kanzireko kuruda lwa kazi jengkola na yuka tinsuza kuhunkenge Songa ate chitone chambu kame ya mpita ye ya mpira Nasala unga matizo mutimu kwa nkuza ninonze ndikwata kwa nyemba Besa nyusambu lyoke mweso devya sala nerire Sanga nye vizivu vanange jempida noru sine vaka kufomu Jevansara ukiro ningulanga nye zinyama neru mire Jene unye keri jetu jimeno tufumwa Hava mumu tuitana vayaye Kwa chikati wengure suti wiku ganjo yonakaka Zinsante no mobilio mune ni kwanzita Vanji mundo oliza sinti Nemutama nyanti ingeri jenge chazifu na adizi india Ijono chichama jomu timo wange Jandisi ukwatula mumwe Chokanga narumiru wakumwa banji abakaba Bino byali wofu lwa sande lwempikwa uliriza nkunyumize mbozi Byali wofu lwa sande lwempikwa uliriza nkunyumize byange Temunenya kubaka byamaziga bwe mutinsisi yankwata Nasula ubye kiro ky'olwomukaaga sebako olwakira nga ngenda wa dokita Nesenyo nga ndikalya nti oli omwagalwa we twagenda Bwetu tuke mulage enyota yannuma bannange ninjo yanamazi Ne musaba mulungi munnange we twayita gannonere Yasalawo okugula kasoda gamponye amazzi gabeera n'endwadde Nalwayo nga noonya n'akacupa babuwa eddala yannumirwa Abasawo olunaku lwa sande balumya kuba amanya babeera n'ebyabwe Betubera tuchali kubute betwe base chikozi kwe kufa Amazima nendia nyosa nyosa sire roku sivanga tuse kupaka Noye yano nera kasoda yambulwa we yano nya Kukono kwe kwa vane vyere vya ulirwa nino zina pira kupaka Narawa kumbisera vesa we yambika we yakukira Kanda bulaba wagiza bafa bagalwa bawomerwa ebidongo n'ennyimba Kanda bulaba wagiza bafa bagalwa bawomerwa ebidongo n'ennyimba Muleke ngo tukonjere ebinene nga bino kutuswaza Mwe kubanga olulengera katende bwe muti ng'akoze ebirowoozo enfaafa Muteri nga mukuba lwali teyitira bayamukwata Mufube nnyo okumatiza emitima mwekuze naffe era tukutte n'amaanyi Okuyiya ebisaanyusa obulamu bwammwe nga tuyimba Zejemba njini wali wakabono mujovu ne Yesu mwana wa mukama Aba imi tulia chisoka ne mkuru manji tulituka Kanzile yama wakizama angabagalwa mbalikiti virozo ngebio Vyo sanyo kuteka kuchitanda kusuro biezi zike Chono chichama chombo ni mbangi Chande seo kwa tulamu mwe Chokanga nalumiru wako mwabanyi Abakaba Sunday,